warrior to send a good in game. I'm a warrior to send you the singing. But the hour to one more, you buy. Nina Shanga, wabaya kiasi gani. Niko tayari kupigana na vibaya. Niko tayari kuwaumiza vibaya. Sitawacha wao wanifanya nishindwe. Sitawacha wao wanifanya nilie. Baheta osi nibali chumanya ntinonze bosi bosi bosi. Bali kwa nyomuro osi ngaba zude ntinze osi. Baheta osi nibali chumanya ntinonze bosi. Baheta weba manyanto libulunji bafa. Baheta weba manyanto.